thunya lerole thou thou makena masogana rocky o tswa tlase mapulaneng tenteng mo o dulang botau mašatlheng batakoša gwa tekateka bushback christian mpumalanga south africa ka bophara mapulana ba thaba ba nyakanala batamphulokwane ba hlakela ba re gale re di emele tsa go tshwana le tso bašimanyana emelang ka thoko bo bote ba kene ba teekoša ba bine le tseng maledišwa ga ne bo sengamole ba ka moka nako e ne ba makaine ne ba petapeta ka rocky le bo mampeno mahlareng ba tsenyamme ba petapeta ka rocky le gore rocky ba petapeta ka lune le lekae ikae rocky
Rokisika, ele kwele bae mola wola. Rokisika.